again, what a name, what a mayatima. What a mother, what a mother, Mungole Kumba, the Alini Umba. What a mother, what a mother, Mungole Kumba, the Alini Umba. What is the room, Miss Ababu, Yaumatikini? Mungole Kumba, the Alini Nima. Zake hakuna anayezijua maisha ni safari na ujue itakavyoisha. Wacha madharau wewe, wacha madharau, Mungu aliyekuumba yeye ndiye aliniumba. Wacha madharau wewe, wacha madharau, Mungu aliyekuumba yeye ndiye aliniumba. Na wenye madharau mjue mwangoja adhabu, dunia mfiringo madharau itawarudia. Na wenye madharau mjue mwangoja adhabu, dunia mfiringo madharau itawarudia. Ukisonga mbele usisahau na uliacha nyuma. Ukienda juu usisahau na uliacha chini. Maisha ni safari na ujue itakavyoisha. Wacha madharau wewe, wacha madharau, Mungu aliyekuumba yeye ndiye aliniumba. Wacha madharau wewe, wacha madharau, Mungu aliyekuumba yeye ndiye aliniumba.
Season.